Rwanda muri rusange n'abafundi
imeze nk'imyaka 100
ubundi ahantu hitwa Bukirwanyi mu karere ka Mubende hamwe mu byaro byaje hajwe n'indwara ya Ebola kandi hano mpagaraye ndi nabantu bamwe bagizweho ikibazo cyane cyane uyu musaza tujye kuvugana ukuntu Ebola yamukosheje kandi uyu munsi akaba Uganda n'umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi utangaza ko Ebola yarangiye muri Uganda katubaze tubwane umusaza witwa nde
nitwa Ndekezi Samuel
Ndekezi Samuel wowe tubwire ukuntu icyorezo cya Ebola cyabingiye mu hano mwakimenye mute
nuko abasaba baje kubitubwira hamanjije umwana ararwara tumujyana mu rwariro ageze mu Bende arapfa
mu ivuriro rya Mubende ariko se mwari muzi cyarwaye
ntabwo twatubizi mbo hageze aho abakurikiyeho umwuzukuru wanjye wari ufite umugore nawe arapfa yaguye mitiyana mbo hakurikiraho n'ubundi umwuzukuru wanjye umugabo w'uwo mugore nawe arapfa mbo niho batangiye kuvuga ngo Ebola niyo yabafashe mbo hakurikiraho undi muhungu nawe umuhungu wanjye mukuru nawe arapfa yaguye Madutu mbo haza gupfundi muhungu
nawe ni muhungu wawe
we yaguye Kampala bazana umurambo ubwo mwo yarafite umugore nawe abyara umwana udashitse bamuhamba ntere hakurikiyeho undi mukazana wanjye nawe yarafite
muri rusange wapfishije abantu bangahe mu muryango wawe
8
wapfishije abantu 8 mu muryango wawe
hasigaye mu mwana uyu umwe
bana Ndekezi Samuel nkuko mwumva yapfishije abantu 8 mu muryango we bamwe ari abana be abandi ari abakazana n'abuzukuru ndumva ko ari umwe mu bantu cyangwa ashobora kuba ari umuntu wagizweho ingaruka cyane cyane kuruta abandi n'iki cyorezo cya Ebola none bwana Ndekezi kubona uyu munsi leta ya Uganda n'ikigo gishinzwe amagara y'abantu ku isi bivuga ko Ebola yashize burundu muri Uganda wabyakiriye gute
nabyakiriye neza ko itakirimo ubona byakiriye neza
hari n'uyu umwe mu barokotse iki cyorezo cya Ebola kirimo gusezererwa no munsi muri iki gihugu nawe agiye kutubwira ukuntu yakirokotse n'ukuntu byamugendegeye ararwaye wowe witwa nde
nitwa Théogène Sezibera
bana Théogène amakuru yanyu
makuru yacu izaho turi ni meza ariko mu minsi yashize twari tumeze nabi bitewe n'iriya ndwara buriya iyo ndwara hano nayikuye ubona umukire nakoreraga yarayigwaye ajya gupfa apfuye yashize icyumweru nanjye numve merewe nabi nivuza hano hafi muno mu Kirwanyi njye marayo imisi itatu yashize ndi kumva nanicyo ndi kwiyongeramo ndi kwa muganga ndabona bye musabo rero nashobora hamagara imodoka izinshikire mu injyane mu Bende mu rwariro rya government baranwara baranjyana bageze baranjye barambwira ati indwara urwaye ni Ebola ngo jya mwabari ndagenda jya mwabari baramvuye bama imiti maze kuba imiti rero nahise numva nagiye kumvamo akabaraga buhoro ubwo namaze ibyumweru 2 n'iminsi 3
wamaze ibyumweru 2 n'iminsi 3 uvurwa
ndi kuvuga
muri icyo gihe rero wumva gumeze ute mu magara yawe n'ibimenyetso kiwagaragazaga byerekanaga ko warwaye Ebola
najyaga kuri toyi buri umwanya mu nda hakanja nkumva imbaraga nazo ni gutyo
umaze kumenya ko warwaye Ebola wigeze wiheba ukumva ko kuko bavuga ko abarwayi ba Ebola benshi bapfa n'iki cyakuje mu bitekerezo
ubwanjye nange nzi ko ndapfa ariko nagenda mbese bitewe nabona ndi kubona bari gupfa bitewe nayo ndivuga ko ndapfa mbese ni Imana nagize kugira ngo indokore nange mbe muzima nk'abandi nakize nari mfite cyo kubaho nzi ko ndapfa guhatera ubugeni kumva nandi kumva meze mu mubiri wanjye aho nagiye kubona mbona abaganga baramvuye neza ndaterereye
none kuba waravugwaye Ebola umwe mu barwaye Ebola ukaza ugakira kandi ari benshi ibica wumvise ubaye gute mu buzima bwawe
urangiye naravuze ati Imana nibikoze we nashobora kuba wenda nge nategeje ndavuga ati bura yonjyayo imaze kongera kure yo nanga kujyayo ikangera kure inshuro kwa narapfuye aho kubera ko nabyihutiye guhamagara abiyo mu Bende niyo mpamvu wenda nshobora kuba nacyo nabaye narakize.
None kubona uno munsi bavuga ko Ebola yanishijwe Burundi takiri mu gihugu ubuva ubyakire gute?
Nabyishimiye cyane kubora ko ntacyo batadukoreye, abantu bose bagwaye Ebola nkatwe baduhaye cyo kurya turakibona, baduha mifariso, baduha bibuni, ibikoresho mbese by'umunzi, kubora ko ibyari birimo turi kuvayo byose babigize, baduhaye ibintu byo kudufashisha.
Kubera iki babahaye ibikoresho bishasha?
Kubora ko ibyari birimo basize babitwitse kugira ngo tuzongere dutangire n'ibishyashya byayandi twari dufite bitongere gutwanduza ya ndwara. Dusubirana n'ibishyashya kugira ngo ndwara ishireho, tubone uburyo dutangira bundi bushya none ubuzima, kuko gusa tuvuye mu ntuza mu bitaro.
So uri umuntu warokotse Ebola, umva ko wacitse urupfu, waciye mu myanya y'intoki y'urupfu?
Era niko bimeze.
Hari abandi bagenzi bawuzi barwaye banduye bagapfa?
Bamwe nabo babaye bazima kubera ko buriya abo bapfuye njye nabaga ndi mu bitaro, tukaba turi ahantu hamwe, umwe ari ku gitanda nka kiriya, nkumva nkabona arapfuye njye ndi kumwirebera gutya mu cyumba kimwe, nkabona baramujyanye yamaze gupfa, nkavuga ati nigikurikiyeho.
Ibi ntabwo byaguteye ubwoba bwinshi?
Yaneye ubwoba kuko nari nzi kubona ariko nabonye ndokotse baramvuye mbone ndakize, ndavuga ati Imana ishimwe. Kubaho buriya njye nawe nari nzi ko ndaba bafite n'ubugeni, nabonaga abandi bari gupfa.